Lukkasuurago, aya chapande jawe didi jawe go, yaki chapande jawe tati. Annabaku Jakariya do biddo mudum. An bingelam, dum noddirte annabijo jomirawo jomu mangu. Aartay almasihu wariki, gam mo inanamu lawon, gam andina yimbe mako dum hisnaybe, lawol yafaki hakke mabbe. Alla wadi fi dum, gam o kewdo jurumdum, gam jurumdum mako. Almasihu warwayto meden daga dow, no nange wurtiroyto, gam o yaynano wonbe nder nyuure, e nder kulol mayde. Dum tokkinay koyde meden dow lawol jam. Biddo on mauni, famu mako beydi, e mo jodi nder ladde. Ha charel ko dum andini mo to yimbe Israila. Ayaje de janguden do eden banginana en ko Jakariya wi do biddo mudum annabi Yahaya e annabi Isa. Gam aya chapande jewe didi e jewe go wi an bingelam dum noddirte annabi jo jomirawo jomu mangu a artay almasihu wariki gam mo inanamu lawon. Do e tabbitinana en nder bawde ruhu Alla Jakariya fami biddo mudum Yahaya annabijo Alla jomirawo Alla jomirawo boliloimo o arta almasihu wato annabi Isa warki gam o mo'inanamo lawol o botabbitinana yimbe wiki Alla jomirawo yafantobe hakkeji mabbe barka imanu mabbe do annabi Isa bononnore irde aya chapande jewe didi e jewe go yaki chapande jewe didi wi a arta almasihu warki gam mo'inanamo lawol gam andina yimbe mako dum hisnaybe lawol yafaki hakke mabbe ayaje de tabbitinana en Alla jomirawo wadi e lawol annabi Isa bi adama hebirta yafiye hakke e kisnam daga kita mako gareke ngalde darngal gam Alla jomirawo e andi dum ma ayaje de tabbitinana en Alla jomirawo tan wondi bawde hisnuki en daga kita mako gareke ngalde darngal e yafanaki en hakkeji meden gam non bandirawo am sai fama do wiki wala ko bawata waduki gam kisna hore maada daga kita Alla gareke nyalde darngal sai ni ko Alla jomirawo e hore mudum wadanima gam wala bi adama bawai do hisna hore mudum daga hakke mudum e kita Alla gareke nyalde darngal gam non Alla jomirawo der yidde mudum e yurmende mudum o liloi annabi Isa gam hisna en daga hakkeji meden e kita Alla gareke nyalde darngal bononno aya chapande jewe didi e jewe tati yaki chapande jewe didi e jewe nay wi Alla wadi fi dum gam o kewdo jurumdum gam jurumdum mako almasihu warwayto meden daga dow no nange wurtiroyto gam o yaynano wonbe nder nyuure e nder kulol mayde dum tokkinay koyde meden dow lawol jam bandirabe am sai famen do wiki Alla jomirawo o kewdo yidde yurmende o yida ko moy meden halka der hakke mudum gam non o liloy annabi Isa der duniyaru ndu gam o hisna en daga hakkeji meden bo non no ayare den wido a artay almasihu wariki gam mo inanamu lawol gam andina yimbe mako dum hisnaybe lawol yafaki hakke mabbe Alla wadi fi dum gam o kewdo jurumdum gam jurumdum mako almasihu warwayto meden daga dow no nange wurtiroyto gam o yaynano wonbe nder nyuure e nder kulol mayde dum tokkinay koyde meden dow lawol jam gam non bandirabe am sai famen wiki enen bibbe adama en jodi nder nyuure hakke e kulol mayde gam hakkeji meden hakke fodani en mayde e kita Alla amma Alla jomirawo liloi annabi Isa warti jaygol gam o tokkina en lawol Alla jaraygol en wuro mako wato aljanna gam ayare den wido Alla wadi fi dum gam o kewdo jurumdum gam jurumdum mako almasihu warwayto meden daga dow no nange wurtiroyto gam o yaynano wonbe nder nyuure e nder kulol mayde dum tokkinay koyde meden dow lawol jam bandirabe am sai famen wiki hakke waddi shiya naral hakkunde meden e Alla jomirawo tagudo en hakke waddi shiya jonde jam hakkunde meden e Alla jomirawo tagudo en hakke fodani en monnere Alla e kita mako hakke fodani en mayde e halkere der kita Alla amma Alla jomirawo der yidde mudum e yurmende mudum to meden o yida kalken der kita mako gam non o liloi annabi Isa gam o hisna en daga hakkeji meden e kita Alla gareke nyalde darngal. Allah jomirawo nder yidde muɗum e yirumende muɗum waɗi annabi Isa warti laawol ngol ɓi Adama heɓirta yaafuyen hakke e kisnam daga kiita maako gareeka nyalde darngal. Allah jomirawo nder yidde muɗum waɗi annabi Isa warti laawol kaanugol, laawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani, laawol jaaraygol ɓi Adama wuro Allah waato aljanna. Gam non bandiraaɓe am, sey paamen ɗo wiiki Allah jomirawo artino take do'aare nde ɗum do'oto nder Fatiha ko njele cerel wiiki. Allah tokkina en laawol kaanugol, laawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani, na laawol ngol yimɓe ɓe Allah monnani, ko laawol majjere. Gam non bandiraawo am, sey kolooɗa annabi Isa mo Allah waɗi wartigol laawol kaanugol, goongawol, jaaraygol fuu ɓi Adama kooliɗo annabi Isa wuro Allah waato aljanna. Bo nonno annabi Isa tabbitini nder linjiila deftere Yahaya suura 14 aya 6 o wiiki, min woni laawol, wala jahayɗo to nyaako mo dow sey to tokkiyam. Annabi Isa e tabbitinana en nder ayaare nde wiiki Allah jomirawo waɗi o warti laawol kaanugol, laawol goongawol, laawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani, jaaraygol ɓi Adama wuro Allah waato aljanna. Gam non bandiraawo am, sey ngaɗa imanu e Allah e annabi Isa mo o waɗi warti laawol kaanugol, jaaraygol ma wuro maako waato aljanna. Amma to a wanyi a suɓani hoore maɗa laawol majjere e halkere nder kiita Allah, bo nonno annabi Isa ɗawti tabbitinanki en nder linjiila deftere Yahaya suura 3 aya 39 wiiki, ko moye kooliɗo mo nattay wuro Allah waato aljanna, amma ko moye mo hoolaakimo ko tokkaakimo o heɓata nattuki wuro Allah waato aljanna, amma monnere Allah e dow maako haa abada. Gam non bandiraaɓe am, annabi Isa e tabbitinana en ɗo hoolaakimo ko tokkaakimo woni tokkuki laawol kaanugol, laawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani, laawol jaaraygol ɓi Adama wuro Allah waato aljanna. Wanyuki tokkaakimo bo woni tokkuki laawol ngol yimɓe ɓe Allah monnani, wanyukimo bo woni tokkuki laawol majjere e halkere waato laawol ngol yimɓe ɓe Allah monnani. Gam non bandiraawo am, sey kolooɗa annabi Isa gam keɓa yaafuya hakke maaɗa e kisnam daga kiita Allah gareeka nyalde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna. Gam non bandiraawo am, to a janga do'aare gonde nder Fatiha wiiki Allah joomiraawo tokkinma laawol kaanugol, laawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani, na laawol ngol yimɓe ɓe Allah monnani, ko laawol majjere, sey paama wiiki Allah joomiraawo artino take do'aare nde daga maako duuniyaaru tagi. Gam non bandiraawo am, suɓol horanake ma ko suɓa tokkuki ngol laawol ko bo ganya. Gam non bandiraawo am, to a anndaano sirri ɗum Allah joomiraawo e wanginanma ɗum hannde, o arti o notake do'aare nde e laawol liloyki annabi Isa. Gam non bandiraawo am, sey ngaɗa imanu e Allah e annabi Isa, tokka ngol laawol kaanugol, jaaraygol ma wuro Allah waato aljanna. Amma to a wanyi ko Allah joomiraawo wanginantama nder ayaaje muɗum ɗo, to a suɓani hoore maɗa laawol majjere e halkere nder monnere Allah e kiita muɗum, a suɓani hoore maɗa halkere nder monnere Allah e kiita muɗum haa abada. Gam non bandiraawo am, sey jaɓa goonga Allah gam kisa, sey ko wala to a waɗi non a heɓay joonde jam hakkunde maɗa e Allah, abo nanay seyo e welwelo nder ɓernde maɗa. Gam non emi do'o Allah joomiraawo ɗawta famtinkima aayaaje ɗe nder ɓernde maɗa. Amin. Aya 53, ɓiɗɗo on mawni faamu maako ɓeydi emo jooɗi nder ladde haa cerel ko ɗum andinimo to yimɓe Israa'iila. Ayaare nde e wanginana en annabi Yahaya mawni nder faamu e kulol Allah emo jooɗi nder ladde haa cerel ngel Allah umrimo o fuɗɗi waaju. En nanay waaju maako nder aayaaje ɗe njanngeten yeeso ɗo. Emi do'o Allah joomiraawo hokka en faamu. Amin.